Production. Oh no, oh Lord of mercy, yeah, 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 Grace Khan, let me tell you my story. Nimezaliwa Masaka, Uganda, huko kijijini Kitoholi. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa to be a presenter. Managa program ziki zikahamia. My mommy, I'm sorry. Swala tano kupenda uliposikia. Kama utani sina kanza kuimba. Mungu siya thumani nika kutana na Jeffrey. Kanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba suna jipaji. Fitinda za ndani ndani mara hamwa na vimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa imani ipo siku nitashinda mama malondo panji. Now I make my paper. In a blaze, my family. Pole walo nisheka, nisheka. Ezi nambanga kandambili. Never, never, never. Never, never, never. Give up. Never, never, never. Usikate tamaa na Mungu anakuona. Never, never, never. Never, never, never. Give up. Never, never, never. Usikate tamaa, hangaika kila kuona. I remember Jaja told me, my girl, binadamu wanawema, utakuchekega usoni, ukiwapa kisogwa na kusema, usifadhe chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye kumbuki yaoni, na maandikwa navyosema, nilimtambuliza Mungu kwa swala, marafiki kwa jamzungu Morris. Thank you, Chitonsa, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Henry Mwande, Jabela, Kichopa, I got love for you. Nyamanka Kalibu, the Macha Jumbo, Swambi, yet to pitch us for me, corner two. Na una masho safari, mimi na bado, long way to go. Na yona fazali kulala ukukika na TV presenter before. Tembe kwa zizi alimbagara tandika kimara na karyoko. Geto na kibatari kingazi masika ikanja vyote vyako. Now I make my paper and I place my family. Kwa hiyo walo nicheka. Nazina mbanga kandambili.